yani bit nani si yani shit real jum tani si kambi na mistari 16 yu. Yani street kami si mtani we live suti ami na kipaji mtani big screen yu. Yani bit nani si yani shit real jum tani si kambi na mistari 16 yu. Yani street kami si mtani we live suti ami na kipaji mtani big screen
yu. Around here not julikana na how it does. Around here not julikana kwenye his blocks. Not around here I want my damn who show me love. Around here we don't shake hands. You got them said na kani damn mpe hug. Joni kushow palis you buy my blunts. Around here maka brown sushinda tukiwa dark on the daily. Around here super the best so that's why to go always on the task. Always on the grind to get after he cash. Around here sutuliza tukisikiza my reggae na hip hop. Kajaba ka make ends blue moon. I'ma have your reshot. Around here still wish it to be simple. Every other day super near to keep for. Around here they survive for the fittest. So still do all kinds of business. Still we're legit, I'm not illegal. Around here by the age of 18 my youth swangy was sharp kuba thugs. Baby mamas na young and duds. Now when you wild walk or hooked on drugs. Yeah.
Yani bit nani si yani shit real jum tani si kambi na mistari 16 yu. Yani street kami si mtani wili suji ami na kipaji mtani big screen yu. Yani bit nani si yani shit real jum tani si kambi na mistari 16 yu. Yani street kami si mtani wili suji ami na kipaji mtani big screen yu. Tani metoka hizi bobs utafutwa inabidi joma ndom. Zinauzwa hapa chondi zo duka bila mobs. Upanguzwa kama boli ya kukula yani toka hood mbaya. Tume chrome kwezi suwa kwa machom. Tukivuta siu roll tumapiwa koroson. Doto mob yani dog wa kibunda. Ungoja tomorrow juu future iko gone. Kujikuta mbele ya walkie ukuta iko front. Kwenye sura yani toka hood mbaya. Locked up kwenye nyumba kapa roll. Nujafungwa inabidi joka stone. Kuangushwa bile DJ shiko stone imendu ya jobless. Design by a back door zilifungwa pigwa lock. Toka nyuma siko wrong haina pupa ama blow. Inatupa ukikuja tu sana yani toka hood mbaya. Ni matoka glue shada tunaona roof. Wapa batu pika juu blanda we never look back. Wazi unachoka vile Jojo mambus. Ndiyo warasta wakiomba blue ya jaba. Too fucked up bila book standards. Crew ya mtu kasaba we never look back. Wazi kunduya na kukula tu sana. Ni madunga wako juu tarakabu. Saba juu hapa mgunganya tunaona roof. Hapa batu fika juu blanda we never look back. Wazi never look back. Wazi bit nani si yani shit real jum tani si kambi na mistari 16 yu. Yani street kami si mtani wili suji ami na kipaji mtani big screen yu. Yani bit nani si yani shit real jum tani si kambi na mistari 16 yu. Yani street kami si mtani wili suji ami na kipaji mtani big screen yu.